Me aka come. Ya come. I know me. Unaishi uswazira, unajifanya wakishua. I know me. Wanakulisha wazazi tena baba zima ushakua. I know me. Toto wakiuma na suka mkologo unajichubua. I know me. Kitu kidogo na susu na mdomo unaubinua. I know me. Ukipita unadunda dunda unajiona bisho. I know me. Ukikumba hai unakura bunda hizo mambo jua bro. I know me. Ukuta mibake sio sawa kulewa mipombe. I know me. Unataka utame kumbe chawa mwenye mari mnyonge. I know me. Shika mabanga kuiba kuchinja kujifanya jasusi. I know me. Ufunga kabanda mkongo bila kinga kugaa virusi. I know me. Unadanga danga ukipata mimba unaua kijusi. I know me. Shabiki wa Yanga ikishinda Simba kutukana matusi. I know me. Utongoza madenti future kuwaridia. I know me. Waendekeza kubeti waisusa mpaka familia. I know me. Irani ya kingara unaroga unatoa kafara. I know me. Unareta mikwala ngumi moja chari umelala. I know me. Hautafuti kazi unajaza mbabu unashinda gym. Unataka manzi kwa chips kapu umarize steam. Unatukana wazazi unareta pumbabu kisa una elimu. Unaendekeza matimu haujiheshimu. Haiko K, I know me. Haiko K, I know me. Haiko K, haivuti. Haiko K, I know me. Haiko K, haivuti. Haiko K, I know me. Haiko K, haivuti. Haiko K, I know me. Tunarijua unaitwa Ashura. Umaraya umekupindua wanakuita chura. I know me. Una nini kinakuzuzua kutwa unazurura. Unauza chini wakishanunua ndio upate kula. I know me. Wamasaki kuwasema tandani eti wachafu. I know me. Nataka kujadi unapositurare eti wasabu. I know me. Joto mdogo kujifanya kambari uheshimu watu. I know me. Yo unanipenda mini na mshani wo unakapu. I know me. Yewa na muziki kuwekea na chuki. I know me. Marakire na iki vijembe na mikuki. I know me. Utafuta jiki na plomo wa wakupi. I know me. Heti ashi mthabiti angekuwa mfupi. I know me. Wazima nguo hereni na wigi hili utoke chicha. Hira mizinguo ukipewa bibi utaki kurudisha. I know me. Uompasuo unajiona gigi na hizo picha. Unajipitisha, jitingisha. Hey, I know me. Haiko K, haivuti. Haiko K, 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 I know me. I know me. I know me. I know me. I know me.
Mix, 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 man.